Abiona wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abantu ba Kabaka abasukkiridde okulagajjalira obulamu bwabwe ne balema okugenda mu malwaliro ag'abakugu okujjanjaba endwadde. Bw'abadde aggula w'eddwaliro lya People's Medical Hospital Gayaza, Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti okweragajjalira n'obutasunsula byakulya ssaako ebyokunywa awamu n'okukaluubirirwa bya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu.
Tutera obutalabirira bulungi bulamu bwaffe mu ngeri ya mutindo, era kisooka tweraliikirira nnyo newekitwetaagisa. Father, ekigambo stress bakiyita okukabiribwa. Abantu babeerawo ne beeraliikirira buli kantu, ky'otagenda kukyusa leka kukyeraliikirira. Teweraliikirira ky'otasobola kukyusa, fakku ebyo by'osobola okukyusa. Naye weeraliikirira kino ne weeraliikirira kiri, mu kukabiribwa mwe muva endwadde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tetwekebeza ndwadde. Simanyi abali wano mu 2025 bameka abaagenda ne babakebera nga tebalina kibaluma, n'ogenda mu People's Medical Hospital ne bakukebera entunnunsi, sukaali, omutima, ensigo, kookolo, oba wannabaana, oba wakatungulu mbasajja, wagenda ne bakukebera nga tolina kikuluma.
Katikkiro mu ngeri y'enjawulo yeebazizza omutandisi w'eddwaliro lya People's Medical Hospital Dr. Frank Andugga olw'okusoosowaza ebyobulamu n'okulowooza ku bantu ba Kabaka n'abatandikirawo eddwaliro eryo, kyokka n'abasaba balikuume nga lya mutindo.
Initiative eno n'ebigendererwa byayo
ye minister w'ebyobulamu owekitiibwa Kozida Nakatekikomeko yeebazizza Dr. Frank Andugga olw'okuwagiranga emirimu egy'obwakabaka naddala mu kisaawe eky'ebyobulamu.
Mukulu wa Paulo Kamalabyonna atuwagira Abaganda bagambye alima n'ebbataba munafu siwe waawo, naye buli ekikwata ku bitongole bye tutwala, emirimu gye tukola, abeerawo n'atuwagira songa emirimu alina kamaala. Twagala okweyanga ennyo. Nja kwogera ebigambo bitono nange ebiri muno sigenda kubyogera olw'obudde, naye nga sinza buteebaza Dr. Frank ne famire okutandikawo eddwaliro lino. Dr. Frank tuli mu ministry yemu ngera njagala omwebaza maaso gammwe. Sirina bya bulamu bye tukola n'atatuukirira ministry, tukweyanza nnyo ssebo.
Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaddondo Aja Ahmed Maganda Azimatovu asabye abantu ba Kabaka okwongera okujjumbira ensiisira z'ebyobulamu bakuume obulamu bwabwe nga bulungi. Bwana mukulu w'eggayaza Father Jude Makanga nga yakulembeddemu ekitambiro kya missa eky'okutongoza eddwaliro erya People's Medical Hospital alabudde ku bukyafu obufumbekedde mu bantu n'alabula bannayuganda nti endwadde zaakwongera okubasenkenya singa tebakyusa mu ngeri gye beeyisaamu. Dr. Frank Andugga nga yakulira ebyobulamu mu ssaza Kyaddondo era omutandisi w'eddwaliro erya People's Medical Hospital agambye nti ekyamutandisaawo eddwaliro lino kwe kutaasa obulamu bw'abantu ababonaabona nga banoonya obujjanjabi.
Tusobola okuba nga tugema abaana omwezi agatuka mu 3-6, naye era tuyina obujjanjabi obw'enjawulo okugeza nga okuzaalisa, tuzaalisa abaana abakyala abasukka mu 8 buli mwaka.